But wanna vibe to na mimi.
Yeah.
Wanna na vibe to na mimi.
That is sounds key. Stone tumepoa hapo mwanzo tuliwaka man. Mixa kwa danganya chumba tutawawa tukipata fame. Yabu mziki ulicho nipa zaidi ni kupata dem. Mina moyo wa kutoa na kusaka genso. Kila nlicho pata nlikipata kwa kupata pain. Vingine blessi tunakili usha nipata man. Mwimu silegezo kijikata na kukata gain. Wazwa mifumo kijipata na kutia maden. Kuishi ndana ndoto kwanza moja ni kutrust. Peeling kwa mini haso koze tuwamini kismart. Tutisheni watoto wakidosi kumbe trash. Ndambi kubwa kama bossi kumbe trap. Hey, bongo menda nangu shakabati. Ndo life ya bongo chambua hoja upende ama utaki. Chagua moja uende ama ubaki. Mini mechagua kwenda ile nsende kwa masharti. Hey, naizi ndo levo zaki mwamba. Maninja tanga kikopi nyendo tachana msamba. Mnashangaya crash ya mkona ya mika mwamba. Shtuka malaya sinza wana mpaka lipa namba. Pesa makaratasi la lazima kwenye kuzi saka speedy when it cast. Straight na wanangu bela jacks. Ela delo tatu kutapwaks. Yani vibe.
What's wanna vibe to na mimi?
Yeah.
What's wanna vibe to na mimi?
Dele wanna vibe.
What's wanna vibe to na mimi?
Yeah.
Come on a vibe, you to vibe to na mimi.
Go to what you vibe.
What's wanna vibe to na mimi?
Yeah.
What wanna vibe to na mimi?
Yani dele wanna vibe.
What wanna vibe to na mimi?
Vibe to na mimi.
What wanna vibe to na
vibe. Yeah, bare feet bila sandals. Niko tunatoka street kings kila angle. Yeah, leo tuna big team tuna bando. Zina bonga sweet 16 bila scandal. Kiongozi mtani poverty ni extreme na hauna sera. Basha kaki niko mtani mwaka wa sita na unga tela. Sawa na msanii kuwa mainstream na hauna hela. Nani sawa kwa bidada slay queen na hauna tela. Sani mbaki street tuna homies mana deals. Ziko nyomi na show zawa kitualika watu temi tuna vomit. Love from street, yeah we own it. Hiyo imekaki somi kwa na tema ngumu na kula vilaini. Minki cho metoka mbali wala wahapa na fu. Tupingu street wiga lava wajui. Tusizi sizi kuji brag watujue. Nani mwendo series ya nipaka tujue. Pesa makaratasi la lazima kwenye kuzi saka speedy when it cast. Straight na wanangu bela jacks. Ela delo tatu kutapwaks. Yani vibe.
What's wanna vibe to na mimi?
Yeah.
What's wanna vibe to na mimi?
Dele wanna vibe.
What's wanna vibe to na mimi?
Yeah.
You to vibe to na mimi.
Go to 105.
What wanna vibe to na mimi?
Hey.
What wanna vibe to na mimi?
Yani dele 105.
What wanna vibe to na mimi?
Vibe to na mimi.
Vibe to na mimi.
Vibe.